New sound.
Uh-huh. Skiza, mage. Minataka tutu dondoke kidogo. Mdogo mdogo, no pose for the photo. Aitaki story, taki nini, taki zogo. No kome jamu neza dondoka kidogo. Dondoka, dondoka kidogo. Mdogo mdogo, no pose for the photo. Aitaki story, taki nini, taki zogo. No kome jamu neza dondoka kidogo. Dondoka, dondoka kidogo. Dondoka, dondoka kidogo. Dondoka, dondoka, dondoka kidogo. No kome jamu neza dondoka kidogo.
Mdogo lo, chuna dondoka kingwana. S-class ukichoka kudondoka kwanganyo.